mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda miwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'ino munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Jordiane na hazongiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwe mutwumva muri mu Burundi turanabaha ikaze abatwumva muri mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu turi kandi live kuri mezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya Facebook ni VOA radio yacu
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Jeni mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero muri isanga y'uno munsi nkuko twabitije ku mbuga ngurukana bumenyi zacu twabatumiriye Kizito Mihigo umuhanzi umuririmbyi wo mu gihugu cy'u Rwanda. Turaza kugaruka ku bikorwa bitandukanye ariko arakora muri kino gihe n'uturimbo twe dutandukanye. Kizito Mihigo ikaze kuje rya Amerika kandi makoze kuduha uno mwanya kugira ngo dushobore kuyaga.
Makoze cyane kwinumira.
Mhm. Nuko rero ku minsi mikenya itarenga amezi abiri no kuvuga itariki ya 15 z'ukwezi kwa 9 umwaka uzoburumanye uvuye muri gereza. Ubu unye Kizito Mihigo uri mu biki bikorwa bitandukanye urimo imbere yuko tuzavugaruka mu bya muzika uri kurigisha abana.
Nibyo hagiye gushira umwaka mfunguwe nyuma yo gufungurwa nagiye nkora ibikorwa bitandukanye by'ubuhanzi nahimbye indirimbo zitandukanye zigera kuri 11 zigenda zijya ahagaragara hanyuma nakoze ibitaramo byo gushimira Imana nagiye nkora ibitaramo muri Kiliziya Gatolika kuko abanzi bazi ko ndi umuhanzi n'ubundi mbere na mbere w'umukristu uhimba indirimbo nyinshi zikoreshwa muri Kiliziya Gatolika tunatangiye rero nkora ibitaramo byo gushimira Imana muri Kiliziya Gatolika ariko mu bihe binyuranye nkuko n'ubundi nsanzwe nkajya nifatanya n'abanyarwanda kuzirikana ibihe igihugu kiba kirimo ndatekereza nko mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu bihe bitandukanye igihugu kigenda kizihiza nagiye nsohora indirimbo zo kwizihiza umunsi w'intwari z'igihugu n'ibindi mu by'ukuri nakomeje akazi kanjye nk'uko nari nsanzwe nk'umuhanzi ariko noneho nk'uko mwari mubivuze muri iyi minsi natangiye igikorwa gishya cyo kwigisha ubumenyi bwa muzika ku bana bo mu mashuri abanza n'ayisumbuye bo mu mujyi wa Kigali baba bari mu biruhuko.
Imbere ko tugaruka kuri ico gikorwa uravuze ko hari indirimbo 11 wasohoye izo zose wazandikiye aho wari muri gereza canke zimwe wazandikiye muri gereza izindi zo kuzandika umaze kuva muri gereza.
Inyinshi nazanditse nyuma yo gufungurwa muri gereza nahandikiye ebyiri muzo nasohoye hari yitwa aho kuguhomba ya guhombya ni indirimbo ya Gikristo nasohoye ngisohoka muri gereza naho ni yitwa Tereza w'umwana Yesu. Tereza w'umwana ni indirimbo nahimbiye mutagatifu yitwa Tereza w'umwana Yesu nayo nayandikiye muri gereza dore ko central cyangwa abakristo twasenganaga aho ngaho muri gereza twari twarisunze twariragije uwo mutagatifu twa Tereza w'umwana Yesu.
Ubwo tugarutse rero kuri ico gikorwa cawe co kwigisha muzika ni umuziki ni igikorwa wiyumviriye ukiri muri gereza ni igikorwa wiyumviriye umaze kuvayo ugikora gute ukagikorana n'abandi?
Maze igihe kinini nifuza kwigisha muzika kuko nibyo nize maze nagize umushinga mu mwaka wa 2008 ubwo nari nkirangiza kwiga amasomo ya muzika nigaga mu Bufaransa mu ishuri ryitwa Conservatoire de Musique de Paris. Ndavuga nti ibyo ari byo byose ubumenyi maze kuguhabwa ngomba ngomba nanjye kubuha abavandimwe bo mu gihugu cyanjye. Ngaruka mu Rwanda rwo mvuye kwiga mu Faransa, umwe mu mishinga nari mfite wari uwo kwigisha muzika, ubumenyi bwa muzika, abantu bakamenya kwandika muzika no kuyisoma ku buryo bwa gihanga, nk'uko tukazagira abahanzi bakomeye nk'uko tujya twumva i Burayi no muri Amerika bavuga bitwa ba Mozart na ba Beethoven na ba Bach, abahanzi bakomeye muri muzika classique. So nari ngifite icyo gitekerezo, ariko mbere y'uko mfungwa na cyari yari a big project, yari proje nini cyane. Nari ndimo nshakira n'amikoro ahambaye ku buryo cyaba igikorwa cyo ku rwego rw'igihugu, abantu bose bifuza kwiga muzika bakabikora, ariko mbese nashatse kugitangira ari ikintu kinini. Nza gufungwa rero ntarabigeraho, ntarabona ubushobozi, ariko aho mfunguriwe ndavuga nti bo, nubwo nta bushobozi mfite, watangira gahoro uko nshoboye nkoresheje ubushobozi bwanjye bukeya, noneho wenda hazaboneka amikoro, hazaboneka ubundi bushobozi bwinshi bukagenda bunyunganira. Nuko rero naravuze nti muri ibi biruhuko reka ntangire, natangiranye n'abanyeshuri bo mu mashuri abanza n'ayisumbuye bo mu mujyi wa Kigali, ariko nifuza ko ubundi mu mijyi ikomeye yose mu Rwanda, cyangwa bavuga mu mijyi yunganira umujyi wa Kigali, naho twazahageza iyo initiative, donc iyo gikorwa, ku buryo abana bazajya babona ibikorwa baruhukiramo bibafitiye akamaro. Kuko nabihuje nanone n'ibibazo bivugwa cyane muri sosiyete nyarwanda muri iyi minsi. Baravuga bati hari ikibazo cy'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu rubyiruko, bakavuga ngo hari ikibazo cy'urubyiruko rutwara inda rubyara imyaka itaragira. Noneho nkavuga nti wenda wasanga, birashoboka ko wasanga abana iyo bari mu biruhuko kubera kutagira occupation sérieuse, ni ukuvuga ibintu bahugiramo bifite akamaro, bashobora kujya guhugira mu bindi bibarangaza ariko bidafite akamaro. Ugasanga niba umwana abuze icyo akora, mugenzi we aramushutse, bagiye mu kabari cyangwa muri boite, nawe arasinze arayemo, akagira imyitwarire atarasanganywe kubera kuba kubura icyo akora. Ugasanga se abantu bamujyanye gusura abagabo atewe inda, mu by'ukuri bitari mu mico ye, ariko ari ukubera ko yari yabaye boite, yari yabuze icyo akora, asa nk'ujya kurangarira mu bintu. Twavuga ati rero jyewe ariko n'abandi bantu nshuti nabiganirizagaho, ni byiza ko twagira ikintu urubyiruko ruhugiramo mu biruhuko, ikintu rukunze, kuko muzika murabizi ni ikintu urubyiruko rukunda, ariko nanone kirufitiye akamaro. Kuko aha nakubwira ngo itandukaniro wenda ry'uko ufata umwana akajya muri night club, muri boite de nuit cyangwa muri konseri, aho naho yumva umuziki ariko ntacyo yunguka mu bumenyi. Twebwe rero yaje ku ishuri araryoherwa n'uwo muziki n'ubundi akishima, ariko akanunguka ubumenyi, ubumenyi bwa muzika, akamenya ko muzika atari ibintu abantu bapfa gukora uko babonye, ko bagifite uburyo bikorwa.
Reka turabigaruka ko handi hato unatubwiye n'ingene bigenda, nimba abana babyitabira, nimba babitahukirwa, bisobanukirwa. Ariko tubanze tuje ku matelefone, hari abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bashaka ko dusangira ikiyago. Ipolite, uratwumva?
Yego, ndabumva neza cyane.
Uherereye?
Ndi Nairobi.
Nairobi, haravugwa amaki Nairobi?
Nairobi ni amahoro kabisa, turaho akazi kenshi, udukorwa twinshi cyane hino.
Akabazo kawe rero,
nacyo ubwanjye abana bari mu ikonje, nabyo abana bari mu ikonje, ariko se nagira mbaze none kizitize ibikorwa tubiwe. Azo bikorera mu Rwanda, nta kindi gihugu cyo hanze akigira yumvira kubikoreramo. Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri, nashaka kumubaza, agenda ku ndirimbo ze cyane, ariko aririmba wenyine, indirimbo nyinshi ndamubona aririmba wenyine. Ko numva ashobora kwigisha abandi bana bato, abana batoya akabigisha bakabokipa mu biruhuko baririmba, nta kuntu yo kuramwabo akoresha muri korale yiwe, tukaza tubona indirimbo ze zise muri korale.
Urakoze cyane rwose Ipolite ngaho muri, urakoze ngaho i Nairobi muri Kenya. Ego,
urakoze namwe.
Ego, kizitumi igurumbise tubazo tubiri twa Ipolite Nairobi.
Ego, arakoze cyane, arakoze, numvise ari umuntu ukurikirana ibikorwa byanjye. arambaza ati se icyo gikorwa cyo kwigisha ubumenyi bwa muzika umuntu azagikora mu Rwanda honyine ntabwo nifuza kuba cyagarukira mu Rwanda gusa ariko nkuko nababwiye mu gutangira umuntu akoresha ubushobozi afite ndetse nanababwira ko muri iminsi usibye neme no kwigisha ubu ngubu sindabasha no kujya gutaramira abakunzi banjye batuye mu bindi bihugu kuko ntabwo ndabona uburenganzira bwo kutembera hanze y'igihugu kuva nyuma y'aho mfunguriwe ibyo ariko ndizera ko bizagera bikaza ariko no kuvuga ko ubushobozi buzagenda bwaguka niko natwe tuzagenda twagura imiryango y'ishuri ryacu ku buryo mu karere wa mugani urubyiruko rwose rwagira amahirwe yo kwiga muzika kuko nibyo usibye no mu Rwanda usanga n'i Burundi no muri Congo ndetse no mu bihugu biri hafi bya za Centrafrica Uganda Kenya aho bafite ishuri ririsigasi ry'umuziki ariko mu karere tukeneye rwose amashuri menshi kurushaho yigisha abantu muzika kuko usanga abantu bakunda muzika ariko batayizi so uko ubushobozi bugeze agenda buboneka ubwo namubwira nti sinzibagirwa n'abaturanyi yavugaga rero ati ese kuki uririmba wenyine nibyo kabisa nibyo ntabwo indirimbo zanjye nyinshi nkunda kuririmba byenyine ariko ntabwo nanga gufatanya n'abandi igitekerezo yarampaye cyo gukora korale n'abana nigisha nanjye ndaringifite ndizera ko mu mezi make cyangwa mu myaka mike kizaba cyagiye mu bikorwa
abo uri kurigisha ubona ko bazohava bashika ku rwego rwo kuririmba nkawe Gakizito
abashobora no kundenza ahubwo ni nacyo nifuza twebwe twabikoze rega twe twatangiye kwiga muzika dukuze cyane njye natangiye kwiga nkuze nagiye mu mashuri ya muzika mfite imyaka 22 urumva umwana agize amahirwe yo gutangira kwiga afite imyaka 6 aba afite amahirwe yo kugera kure kuturusha
ego nuko rero tugasaba n'imbabazi abakunzi b'ijwi ry'Amerika muri amenye ko iya gatatu kenshi twibanda ku magara y'abantu ariko kubera ko ikibazo cy'ijwi ry'Amerika n'u Burundi akenshi abaganga twitura usanga batatwitavye niko vyanagenze no mu Rwanda ku munota wa nyuma ugasanga biragoranye ariko no musi twabatumiriye Kizito Mihigo kugira ngo tugaruke kuri bino by'umuziki wiwe turase na Ildefonse ku yindi murongo wa telefone Ildefonse
ego
uherereye
ni Kigali mu Rwanda
Kigali mu Rwanda akabazo kawe canke intererano
na akabazo kamwe ariko ndakabaza kibitse nabye naragafite a na b ndetse na c ganye n'ubuzima bwe bwite ariko bwa nyuma wo gufungura nawe banyemereye rero ubwo nakabazo
Kizito ngo uramwemere ko kubaza
muteze amatwi rwose
tangurira kuri ahama ukomeze na b na c
no ikibazo ni ukuvuga ngo akabazo ke mbaza urabona mbere yo yaho gato yuko afungurwa hari abantu yagiye yumva bagiye bahura n'ibibazo kubera bumvise indirimbo ze yarabumvise
iyo ni a
ka kabiri arabona ko hari nyine bo bahuye n'ibibazo harimo abagiye bahura n'ingorane harimo bafunze bo bagize ibibazo runaka yabarigeze abahumuriza se mu buryo runaka cyangwa se no kubasura niba hari ababa barafunzwe cyangwa ngo abivugweho mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose seyo rero ni ukutumara impungenge akatubwira niba indirimbo ze bitakiri isaha kuzumva niba umuntu ashobora kuzumva cyangwa se niba hari izenu bakatubwira amazina yazo
urakoze cyane rwose Ildefonse ariko imbere yuko ndamuha mikoro akakwishyura none indirimbo ziwe nta radiyo nimwe zivugira ko mu gihugu cy'u Rwanda
indirimbo za Kizito nta radiyo zicaho niba zinacaho ni nk'indirimbo wenda zitarenze ebyiri ariko nazo yaba yarasohoye nyuma yo gufungurwa nta radiyo nimwe nzizicaho kandi rero nanone ikidutera impungenge nta hantu nigeze numva 100% umuntu ufite mu nshingano asohora itangazo cyangwa se ngo avuge gutya 100% ashize amanga ugati indirimbo za Kizito ntizemewe
yumva rero si
iyo biba byaravuzwe wenda haza umuntu atangaza ati indirimbo za Kizito kizemewe nta muntu ari guhanwa cyangwa ngo abo bose kuko yazumvise bari guhera ko nyine abantu bazireka uko byariko byasanzwe mutangaza.
Hanyuma imbere ko yishura ugasaba iki yo maradiyo canke akora mu bitangazamakuru bitandukanye ko mvuze inyoterwa tukaba tategeko rivuga ati ntimuzivuze
bo jewe ku giti cyane nk'uko mbivuze ntatangaza cyangwa se itegeko ntigeze numva rizibuza n'izi radiyo nubwo zitazicuranga sinumva umuntu waba warabujije abo banyamakuru kutazicuranga ariko nanjye ubwanjye nkubwira impamvu mbajije ibyo nanjye ubwanjye nanjye nigeze kuzumva nkora n'ibibazo niyo mpamvu ubwo mbibajije urumva mbarije benshi kuko ubwo hari n'abandi wenda baba banafunze iki gihe baba barazumvise bagafungwa hari abantu baba barazumvise bagahura n'ibibazo we niba utekereza kese wenda jye nararekuwe n'ibyo ariko hari abantu benshi bashobora kuba barahuye n'ibibazo kandi urumva nabajije nabyo na se kugira ngo numve niba koko yarabumvise niba hari icyo yabikozeho
urakoze cyane urakoze cyane ubwire umunsi mwiza ngaho i Kigali mu Rwanda Ildefonse Kizito ABC bya Ildefonse
numvisemo ibibenge numvise A na B numvise biri bukubiri numvise abaza ku bantu bagize ibibazo kubera kumva indirimbo zanjye mu gihe cyo gufungwa hanyuma abaza no kuvuga ngo indirimbo zemewe ni izihe cyangwa zitemewe ni izihe se bakora iki bazumve cyangwa reka ngwenda mpere kuri icyo cya nyuma ntabwo ari gitanga uruhushya rwo kumva indirimbo zanjye nta nubwo ari gishobora kubihuza abantu si très mal placé ntabwo ari igihe wavuga ngo nimureke kumva indirimbo zanjye cyangwa nimuzumve icyo nzi cyo ni uko nanjye nta tegeko na rimwe rihana umuntu wumvise indirimbo runaka muri gereza aho narindi naho banagerageje kuko amakuru narayumvaga bavuga ko abantu bumvise indirimbo zanjye bagahura n'ibibazo ariko aho nashoboye kuverifiya ni muri gereza narindimo nta muntu nashyizemo afunze kubera indirimbo zanjye ntawe gusa hari hashobora kuba ibihuha cyangwa amakuru y'abantu ku giti cyabo bagenda bahahana akabatera ubwoba ariko nta bimenyetso bifatika bafite jye nagira inama Ildefonse yo kujya ibibazo abajije yo kujya bibaza abanyamaradiyo banyiramaradiyo agahamagara kuri radiyo yumva itagicuranga iyo ndirimbo akavuga ati kuki mutaduha indirimbo runaka kuko na radiyo zo mu Rwanda zitanga umwanya nk'uyu wanyu wo guhamagara ubwo rero ashobora kubibaza banyiramaradiyo kuko nyiri radiyo niwe ugena ibyo acisha kuri radiyo ye ntabwo iyo radiyo itacuranze indirimbo yanjye ni uburenganzira bwabo bitewe n'umurongo bagenderaho mu gutambutsa amakuru ibyo bashaka ko bitambuka njye ntabwo ntabwo navuga ngo hari icyo hari uburenganzira bambujije kuko umuhanzi yahimba hari abantu bamwumva bagakunda ibihangano bye hari n'abamwumva ntibabikunde njyewe rero haramutse hari radiyo idakunda ibihangano byanjye ni uburenganzira bwayo
kandi noneho ngira ngo
abafana nabo ni uburenganzira bwabo bwo kuba basaba izo ndirimbo
kandi noneho mu by'akarangamutima k'umwuga gukunda canke kureka no kuvuza byose kugira ngo ntihagire ubusanga uhaye umwanya ubundi ukawumwima niko niyumva
yego yego nibyo rwose kandi mu by'ukuri akazi k'umuhanzi karangirira mu gusohora igihangano no kukiririmbira abantu ntabwo kagera mu kujya kubwira abagomba kugikina cyangwa kubabuza ntabwo ako ntabwo ari akazi ke
yego nibaza ko yasobanukiwe se yabaza nimba kumviriza indirimbo zawe ari icaha mbwa wabimwishuye uramubwira yuko uko biri kose uko ubizi kubibona nuko agerageje gukora amatohoza yawe nibaza ko yatomokewe
rwose nta tegeko ribuza umuntu kumva indirimbo
yego ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni muri Isanga turi kumwe na Kizito Mihigo umuhanzi wo mu gihugu cy'u Rwanda aho turiko turagaruka ku bikorwa by'iyo bitandukanye harimo kwigisha umuziki abana barimo buruhuko n'ibindi byiwe bya kazoza canke bya kahise turase na Lambert ku yundi murongo wa telefone Lambert Ricard
urakoze cyane
uherereye
Merele Rusaka.
Rusaka, Zambia. Haravugwa makinawe mu Rusaka.
Oh, turabona kibazo.
Mhm. Akabazo kawe canke intererano.
Wenda nahera kugira ngo ibyo mwari murimo muvuga kwa ko nagize amahirwe yo kubyumvaho. Ntabwo ngabiri ofisiye byagiye ngo we kumva indirimbo za Kizito Mihigo. Mhm. Ariko bikimara akimara gufatwa ya gihugu bya byaha. Mhm. Amaradio y'ubwayo yafashe initiative yabaye nk'akorera hamwe aravuga ati ntabwo tuzongera gucuranga indirimbo z'uyu muntu kubera ko ubutumwa yatangaga ntabwo bwari bumubuye ku mutima. Byaga niko byabaye ibyo ngibyo, n'ubu ngubu ntabwo bikinwa. Byabaye nk'izihagaze, ntabwo amaradiyo yose yose ntabwo abarongo miradiyo runaka, ahubwo ni amaradiyo yabaye nk'ayishyira hamwe yose yanga kubicuranga. Noneho n'abantu nabo bagendera mu icyo kigare aravuga ati ubwo radiyo itarimo kuyicuranga nkandimo kwisaba ntibanayihimbe, bishoboke ko yaba bitemewe kuyicuranga.
Ariko za YouTube ziba ziri ko kandi
nta tangazo rya Leta rigeze rizaho ngo rihagarike indirimbo za Kizito Mihigo nk'uko byagenze. Kwa noneho rero icyo nagira ngo mubaze nihuse kugira ngo mpe umwanya n'abandi, ni initiative zizafasha yo kwigisha umuziki avuga ko yahera ku bana, ariko bigaragara ko n'ubundi umuziki nyarwanda utari mu bana gusa, nahera nko kubona umva barimo kuzamuka ngo nimba ari igisukusuku n'abandi n'abasaza. Bigaragara ko umuziki uri universal, ntabwo uri ayo ntabwo ari wagendasiyo runaka, n'uw'abantu bose bose. Nagira ngo mubaze icyo agamije ku bantu bakuru, ese bizagenda bite babafitiye iyihe gahunda nyuma y'abana habari gahunda ifite gukomereza ku bakuru. Asabiye ngira ngo mubaze nk'uko kwigisha hari uburyo baba bwarateye imbere, hari n'abatari hafi nkanjye cyangwa n'abandi baba bayinterese ku muziki wiwe. Ese nta buryo bwa onurayini yaba yarateganyije? Nagerageje kumwandikira inbox ntiyansubiza, ntabwo ajya asubiza mesaje zo kuri Facebook. Ariko numvaga nakimubaza ubu ngubu uko ndamubonye, akaba yagisobanurira icyo ateganyiriza aho ngaho, ese nimba hari urubuga yaba yashyaringaho nka samari y'ukuntu bakoresha insima muzikale runaka, yaba inanga ibiki sentitize n'amapiano, akaba umuntu ufite gahunda yagenda agasura yaho ya website y'ahantu runaka yabishyize, umuntu akaba yakwihugura kuri insima muzikale, kuko bigaragara ko umuziki dukurikije n'abarimo kuzamuka mu Rwanda, uwo musaza uri kuzamuka ku myaka 60 niba atari 70, ubwo bigaragara ko umuziki ari wo mu kigero cyose.
Ariko nibaza ko iyo myaka ari myinshi naho ntashobora kuvuga ingahe yiwe, baravuze ko itari inzigira ngaho. Ego, urakoze cyane Lambert, ugire umunsi mwiza Rusaka Zambia.
Murakoze nawe.
Ego, Kizito.
Yego, murakoze. Ari kandi nibagiye kuvuga ku byo Ildefonse yavuze n'uyu Lambert agasubiyemo, baravuga ngo nta radio, ngo nta radio n'imwe ucuranga indirimbo yanjye n'imwe mu Rwanda. Ntabwo ari ibyo kamema, ntabwo ari kuko wenda byaragabanutse, bagabanyije vitesse cyangwa umuvuduko bari bafite wo gucuranga indirimbo zanjye, ariko radio nyinshi ndetse ziranantumira iyo nasohoye indirimbo yanjye nshyashya. Buri gihe barantumira nka launching iyo ndirimbo, radio nabaha urugero ni radio na televiziyo 10, radio TV 10, hanyuma hari Sango Star, hari Flash FM, hari City Radio. Ayo maradiyo yose yose iyo nasohoye igihangano n'amateleviziyo nibo baba bambere kugitambutsa mbere y'uko kigera no kuri social media. So urumva kuvuga ko wenda kibitakinwa na, ahubwo wenda radio na televiziyo bitarantumira kugeza ubu ngubu bidakina indirimbo zanjye ni televiziyo na radiyo by'igihugu RBA. Ibyo nibyo, ariko televiziyo prive na radiyo prive rwose zose zikina indirimbo zanjye, wenda twavuga ko byagabanutse. Ariko ntabwo ukabijya, wenda ngo tuvuge ngo ntibikibaho. Yego, hanyuma aravuze ngo abakuru bashaka kwiga muzika babigenza gute. Mu matangazo twagiye dutanga, twagiye tugaragaza ko nyuma y'aba bana bo mu mashuri abanza n'ayisumbuye, kuko nibo priorite, nibo twashyize imbere kubera ko aribo n'ubundi tubona ko bafite amahirwe yo kugera kure muri muzika. nagira ngo mbabwire ko iyo umuntu atangiye kwiga streamer guturanga ari umwana abafite amahirwe yo kugera kure kurusha umuntu utangiye ari mukuru ni kimwe n'umuntu utangiye solfège nanone akiri muto niyo mpamvu rero twe kubera vision numva mfite yo ku forma abanyamuzika b'umwuga mu bihe biri imbere nahereye kubana nibo nahaye priorite ariko sinibagiye abakuru mu matangazo natanze nagiye mbabwira ko mu gihe abana bariho biga kuko tuzajya tubigisha mu biruhuko bo mu gihe basubiye ku ishuri tuzajya tugena ama weekend mu iminsi ya weekend rimwe na rimwe twagenda duhuza abantu bakuru bifuza kwiga ubumenyi bwa muzika kuko urumva mu minsi y'akazi n'ubundi baba bari mu kazi ariko dushobora kujya tuvuga tuti kuwa gatandatu turahura n'abi Kigali wa gatandatu tutazahura n'abi Musanze batatahabiru bavuga gutyo gutyo ntabwo rero nabibagiwe gahunda irimo irategurwa neza icyanyuma yabajije niba umuntu ashobora kwiga muzika online
nimba hari umugambi ufite projet ufite kuza kwigisha muziki yawe online
biragoye cyane muzika buriya ntabwo ari kimwe na IT ntabwo ari kimwe na sound engineering donc ibyo bita ntabwo ari production ntabwo muzika academic reconnaissance academic de la musique ntabwo ushobora kuzigisha a distance ndabigisha ndabasobanurira impamvu nuko umuntu umunyeshuri wawe ukisanga piano umuha exercice ariko mukanahura ukareba hageze ukareba niba duate intoki uko zitwara ariko zigomba kugenda kuko hari abantu ndabona urugero urabona nk'abantu bandikisha imashini yandika hari abantu bagira ibyo bita méthode aveugle akandika atareba kuri clavier kuri keyboard akandika vuba ariko hakaba n'undi wandika dondadonda n'urutoki rumwe nawe akaba yakwandika ku buryo iyo utamuri iruhande ntumenya ko ariho adondadonda uyu muri iruhande nibwo ubona ko ariho akoresha urutoki rumwe noneho ukamubwira uti kugira ngo uzabashe kwandika na vitesi nini cyangwa kugira ngo intoki zawe zitazananirwa vuba wandika document ndende wenda ukeneye iyo méthode aveugle muri muzika naho cyane cyane mu bijyanye no gucuranga tugira ibyo bita duate academic ni uburyo intoki zikoreshwa mu gucuranga ku buryo umwarimu agomba kubyobserva ari iruhande rw'umunyeshuri biragoye cyane kubyigisha a distance ni kimwe na solfège nkeneye ku muntu uririmba nkeneye kumva niba inota yavuze ari ryo nkeneye kubona uburyo ahagaze niba ahagaze nk'umuntu uririmba ni amasomo agoye kuyatanga a distance ariko wenda uko tekinoloji igenda yigira imbere na video conference bigenda ziza ubinda bizashoboka ariko kugeza ubu na Conservatoire de Musique de Paris nizemo ishuri rikomeye rimaze n'imyaka myinshi cyane ntabwo iratangira gukoresha iryo koranabuhanga usanga abanyeshuri biba ngombwa ko baba bahari
bategereza kuba bahari bakabonana na mwigisha wabo
yego
nibaza ko nawe nyine yatomokewe Gila ikaze na wewe Gila uratwumva
Ego ndabuza.
Uherehe gila.
Iyo neza.
Miriwe.
Ego nicyo cyo gira kuri.
Ego uherehe.
Uherehe ujumbura mu Kanyosha.
Ujumbura mu Kanyosha. Ego namahoro ngaho mu Burundi.
Ego namahoro.
Akaba. Akabazo kawe nawe.
Kera shaka gihera ko bicara kibazo mugaho kwa kubanza gushimira. Ndamusago se kigikomeye higo ni muri ibintu nkunda cyane cyangwa nkurikirana kuri YouTube Facebook na Instagram akaje afite ibiwe
gila
kuba bwiwe
gila hari induru iri inyuma yawe sinzi ko duza ije kugira ngo dushobore kukumva neza
okay bari kuvuga ni bari kuvuga ni bane
ego mgamushoboye kwegera inyuma yabo bantu bakora kubita ibintu byo tworohereza mu matwi
ego narabuze
komeza
ego na grani vaneza
ego
nari kuvuga ni ngahere nashaka gushimira gose kigito mihigo ndamukengukira cyane gose ku ndirimbo atugezaho ngaha mu gihugu cy'u Burundi no mu makungu kuko turamukurikirana haba kuri Facebook Instagram cyangwa YouTube ndamukengukira cyane gose ku ntege yahagurukanye marwe ryamubaye ko igihe afunzwe mugabo agahagurukana ibintu bidasanzwe agasubira akaririmba hanyuma ndamushimira cyane gose ku ishuri aheruka gushinga ryigisha abana bakiri bato umuziki n'icyumviro kigagize ibaza ko twari dukwiye twese gushyigikirana imvu nyinshi cyane. Hanyuma icya kabiri nashaka gusaba, nashaka kumusaba icya mbere ni uko abakiri bato nabwiko usanga abari bigi benshi usanga muri bino bihugu byacu bya Afurika usanga ari abahungu, ashaka namusabe ko mu byo yokora iyo filime ze cyane abigene mu kubashyigikira mu kubigisha na cyane cyane uwo muziki. Hanyuma icyo bashaka kumusaba bashaka ni uko agiye kwizikigurira nagomba kumusaba yuko natwebwe abari mu Burundi hari abana dufise, hari ikindi dufise namukurikirana harinye ariko abudeti uyu muziki nawe usisaniye n'ishuri risanzwe. None rero kumbure ubuhinga buratandukanye, turashaka tumusa nimba bidashoboka azagerageza atugezaho ibyo nigisha. Hanyuma icyo nashaka kumusaba tugira gatatu kandi kidasanzwe, Uburundi n'u Rwanda bifite imigenderanire itari myiza. Mu migenderanire abantu dusanzwe dukora iby'ukuririmba cyangwa ibikorwa bitandukanye na cyane cyane tuvuga abakiri bato, cyari tuisemo uruhara rudasanzwe mu kugarukana iyo migenderanire myiza. Nashaka ndamusabe niba byobona bishoboka nubwo bigoye mu bijyanye na politike, ari indirimbo cyangwa abahanzi abaririmbyi bahura bo mu gihugu cyacu no mu gihugu cyabo cy'u Rwanda bagahura bagakora indirimbo hamwe kugira bereke yuko marge ko ari rya politiki Uburundi n'u Rwanda bapfa, Abarundi n'Abanyarwanda turakundana bakiri bato. Hanyuma icyo namubaza namubaza yuko ibikorwa yari yaratanguye bya fondasiyo Kizito Mihigo bijyanye no gufasha abafunzwe, bijyanye no kugendera no kugarukana amahoro mu kwigisha amahoro ahatandukanye, nagomba namubaze yuko yaba yarabihagaritse cyane yaba agifite mu mishinga akibandanye. Icya kabiri ndamusaba ni mbega byokunda ko twebwe Abarundi tukiri bato nawe umuririmbyi twashobora tugahinyura twumvikana ibintu bishobora gukorera hamwe, kuko igikorwa akora ni byiza ariko bikorewe mu gihugu kimwe bibiza ngo bitange umwimbu mwiza kuri Afurika yacu. Nashaka kumubaza yuko byoshoboka ko byokunda ko twebwe Abarundi tukiri bato twashobora gukorana, twashobora kujya hamwe tukayaga. Hanyuma icyo nashaka kurangiriza ko ndio ushaka gutanga intererano mu bikorwa asanzwe akora yakuru wa Kizito Mihigo iyo bigenza gute, ushobora kuronka uburyo buke cyane haronka abashobora gutenga icyo gikorwa cyawe umuntu bigenza gute kugira ashobore gushikana intererano mu bikorwa ukora. Icya nyuma cyane nashaka nabasabe muje kuhimba biza gushoboka kano kanimero kanje aje kugashyira mu ikaye yiwe. Nashaka namusabe ko twugirana imigenderanire tukabana tuganira. Murakoze cyane.
Urakoze. Wavuze ko ari Guylain Fleury.
Guylain Fleury se duke.
Urakoze ugire umunsi mwiza ngaho i Bujumbura mu Burundi.
Namwe murakoze cyane.
Ego Kizito Mihigo urumvise harimo ibibazo, harimo n'intererano, sinzi aho uza guhera n'aho uza guhereza.
Murakoze. Yatangiye avuga kwanshimira ko navuye muri gereza sincika intege ngakomeza kuririmba, nagira ngo mushimire ko akurikirana ibikorwa byanjye, ariko mubwire ko nshimira n'Imana kuko imbaraga zanjye zose nzikura ku Mana. Ikiriya gihe nanyuzemo cyari igihe gikomeye, ariko kubera ko nabayenye n'Imana buri munsi buri gihe mu mutima wanjye numva ndi kumwe n'umuntu ntera imbaraga, umuntu ndi kumwe n'Imana intera imbaraga, navuye mu rwose numva mfite imbaraga zo gukomeza kuyikorera no gushimira Imana. Acari abantu baransengeye kugira ngo mbashe kuva mu bibazo, ariko imbaraga bashyizemo basaba Imana ngo mfungurwe bari bakwiye kuzishyiramo banashimira, banayishimira ko byagezweho. Akenshi iyo twabonye ikintu twasabye Imana duhita twibagirwa gushimira, ntitubyibuka. Abantu rero benshi basabye Imana bavuga bati uriya muntu azave mu buroko, baza bakwiye gukoresha imbaraga zingana gutyo na none bashima. Imana ni dutera imbaraga zo gukomeza. Ati rero ati kamwe ibikorwa byanjye ntago byahera mu Rwanda, ati i Burundi nabo barakurikira bati kandi nta nubwo ibihugu byacu banye neza kandi abahanzi babigiramo uruhare rusitutafedako. Nagiye nagiye ngaragaza buri gihe ko nanjye numva umusanzu w'umuhanzi mu kubaka amahoro n'ubwiyunge bw'abantu ari ikintu kibanze gikomeye cy'ingenzi kandi n'ubu ngubu ngenda mbikora mu ndirimbo zanjye zinyuranye numva namwizeza ko iyo nshingano ntazayibagirwa abarundi n'abanyarwanda bamugani turi abavandimwe turabaturanye ariko turi n'abavandimwe duhuriye kuri byinshi cyane muri aka karere so umusanzu w'umuhanzi wanjye ndamwizeza ko utazigera ucogora mu kwibutsa abantu ubuvandimwe urukundo ubumuntu duhuriyeho mbese ati ese KMP fondation kwa tayizi fondation Kizito Mihigo pour la paix n'ubundi yari ONG umuryango udaharanira inyungu ugamije kwigisha abantu ibijyanye n'amahoro n'ubwiyunge nyuma yuko mfungurwa nk'uko indirimbo mwumvise tuvuga ko zacitse intege ku maradiyo na fondasiyo niko yacitse intege ariko nayo iracyahari ibintu bigenda byubaka buhoro buhoro byose tugenda tubyubaka buhoro buhoro ubwo tugenda tubona abantu bifuza izi initiative bifuza ko zikomeza bumva ko amahoro n'ubwiyunge n'urukundo mu bantu ari ikintu tugomba guhora tubagarira mu mitima y'abantu ubwo abantu bagenda babyumva sandutse nta gushidikanya bizashoboka hanyuma yarangije avuga ngo wakwifuza kunshyigikira yabinyuza he hari inzira nyinshi twashyizeho n'uburyo bwo ku ngo ko umuntu yatera inkunga aciye kuri internet ariko ubwo ari igenda umva ibyoroshye ari uko yanyandikira aciye nko ku rubuga rwanjye mfite urubuga rwa internet rwitwa kizitomihigo.com iyo umuntu anyandikiye ndabibona byanze bikunze ubwo yanyandikira cyangwa agaca kuri social media zanjye akanyandikira noneho tukamuyobora tukamubwira aho yacisha iyo nkunga ye kandi mbaye mushimiye hanyuma ubwo iyo nimero ye namwe murareba niba mwaduhuza
tuzagerageza tubahe nimero yiwe nawe tumuhe ubwo rubuga rwawe rwa internet turafite na Aaron Ikaze
murakoze kunyakira
uherereye
ni Kampala Uganda
akabazo kawe canke intererano
yego ni bibazo nengaho ni intererano
cyo
cyambere ubwa mbere ativa muri gereza mwana muhaye ikiganiro kuri radio nyine umenga yari yavuze yuko kubera amaze imyaka myinshi ashitse asanga hari ibintu byinshi yakerewe ko rero nkamubaza ati nibyo byaba byinshi yoba yaracerewe ko yoba aribyo ariko ati ashikira ku nivo abandi bamusize ko cyangwa atanguriye aho yari akiri yaravuze ibintu byinshi akabaza ko ariko kabazo ka mbere yoba ashikiye hehe kuko niwe yavuze yuko asanze benshi abo bakorana mu muziki baramusize hanyuma ikibazo cya kabiri nacyo umengo yaravuze yuko muri gereza kandi yahigiye byinshi mbega ko mu ndirimbo ziwe nyinshi twara zikurikirana umengo harimo icyo nakwita filozofi iyo filozofi iyo babona agiye guca yihindura cyane agiye kubandanya aririmba nk'uko yaririmba nk'icyo gihe
mbe uvuze filozofiya uvuze iki
mu bijyanye n'ibyo baba baramufungiye baza yuko ibyo baba bari baramufungiye intinyanyuro y'ibintu ukuntu yabinyanyura amajyambo cyangwa ibintu ukuntu abibona agiye kubihindura cyangwa agiye cyakorera ku giture cya guverinoma yaho
sinzi ko iryo jambo igitsure tuza kuguma turikoresha mbwa reka ndamuhe ijambo akwishura
arone wakoze cyane wakurikiranye ikiganiro twagiranye na VOA nkiva muri gereza yumva ko navugaga ko koko nakererewe mu bintu bimwe na bimwe notama mu kazi kanjye nk'umunyamuzika namubwira ko muri aya mezi icumi ashize nakoranye imbaraga nyinshi ku buryo ubu mbona nizera ko mu bijyanye n'akazi ka muzika rotari uko gukererwa mbona kwararangiye nta kibazo mfite mu bijyanye n'akazi k'umuhanzi ibijyanye n'isoko ry'ubuhanzi mu gihugu nongeye kurisubiramo nta kibazo ibijyanye n'amastudio mashyashya akomeye turakorana nta kibazo ibitaramo nabyo ndabikora bikitabirwa muri kiliziya nta kibazo navuga ko mu bijyanye n'akazi k'ubuhanzi rotari yashizemo ko gukererwa kwarashize naho aravuga ati rero se filozofi y'indirimbo ze yarahindutse azajya atakomeza gu abaze abuze ngo igiki harya
igitsure ni nka
aha ku gitsure se cyane ni nka ni okay ndinabyumvise no mu Kinyarwanda iryo jambo ribamo eh no ntago umuhanzi akorera ku gitsure cy'ubutegetsi umuhanzi yaramutse akorera igiye ku gitsure cy'abantu ntago yaba gihimbye ntago yaba gihanga ibimurimo ubwo yaba hambwe ibyo abandi bashaka
yego
nukuvuga ko rero nzakomeza kuba umuhanzi w'umukristo d'inspiration chrétienne ufite inganzo uvoma inganzo mu bukristo bwe kandi iyo filozofi tayindi ni filozofi ya gikristo ndikumva ko abantu ari abavandimwe bahujwe n'Imana ari abana b'Imana kandi bahamagarira kubana mu mahoro niyo filozofi yonyine mfite mu ndirimbo zanjye iyo bagerageje kubyumva ni filozofi chrétienne hari umugabo w'umufaransa witwa Frédéric Renoir wanditse igitabo cyiza cyane mu myaka ya 2006 gutya yitwa Le Christ Philosophe avuga ukuntu burya Yesu twemera ko ari umwana w'Imana nibyo ariko abatamwemera nk'umwana w'Imana cyangwa nk'Imana nabo bemera ko ari umuntu ufite ibitekerezo bikomeye cyane byahinduye byinshi muri sosiyete akavuga ukuntu Yesu ari we wazanye ibintu ubu ngubu twita agenda y'uburinganire bw'abagore n'abagabo akavuga ukuntu umugore n'umugabo iyo basambanaga bateraga umugore amabuye agapfa
umugabo akamurekera
Yesu akaza kuvuga ati ariko utarakora icyaha ninde ko mbona mu mwataka abagore utarakora iyo notion d'égalité entre la femme et l'homme Yesu yari yayivuze no gucyo giye bititwa agenda ikindi nuko ibiturimo tuvuga by'amahoro by'ubwiyunge kamemo ari mu bantu babi mu muryango w'abayahudi warufite amakimbirane akomeye muzi ko nk'abitwaga abapagani abapagani abantu batasangiraga n'abayahudi kubera ko bo batagendera ku migenzo imwe na mu idini ry'abayahudi Yesu ni umwe mu bantu baje bakuraho iyo frontière hagati ya muri sosiyete akuraho ibihano bikakaye bavuga ngo umuntu niba ntagukuramo ijisho naho umukuremo irindi abisimbuza ikintu filozofi ivuga ngo ahubwo niba gukubita bakurenganyije aho kugira ngo wishyure donc ukore revenge nkuko nguko umuntu akora mijisho bagakora mirinda ahubwo wowe emera bakubite nirinda itamo donc c'était tout à fait au contraire car nka yari nka revolution yari nk'impindura matwara mu myumvire y'abayahudi mu rwo rugendo rugana amahoro n'ubwiyunge n'urukundo hagati y'abantu iyo filozofi rero niyo nirebye nange ikomeza kuyobora mu bihangano byanjye
urakoze cyane tose na Gilbert Ricardenau
Eko ewe.
Nsabwe.
Ikigane nkibona kuri Facebook nabonye uko azavuga ngene agiye gukorana n'abana mu kubigisha ibintu byanjye n'indirimbo.
Abikora ariko uherereye gazuri bembere ko tuyaga.
Njemerere ya hantu hisi bururi mu Burundi.
Ibururi mu Burundi nduga ku ijambo rero.
None kumenga biragoye ko mu ndirimbo cyane cyane imwe nari musanga harimo amajambo umuntu akunda gufatira ko nko ku migani cyane kuri kahise abana ko umenga biragora ngene ubasigurira umugani cyangwa ukabasigurira ibintu bya kahise kugira ngo bibabemo nabo babyiyumvemo ntabwo usanga bikorana cyane ngene we speak abana cyangwa ubasigurira kugira ngo batahuwe cyane icyo bari kwararirimba cyangwa icyo bagomba gukora
yari kwishangira ngo ahanini yibanda ku buhinga bwo kuririmba ntiyibanda ku izo ndirimbo kizito y'ijambo nirwanyi
Ebaho ntabwo tubigisha indirimbo nahinje cyangwa ngo mbigishe text amagambo akoreshwa mu ndirimbo ahubwo tubigisha la technique musicale no kuvuga ese iyo umuntu aririmbye amajwi runaka ayandika gute hari ibyo bita solfège de chiffrage no kuvuga uko ikintu cyose kivuga gifite ijwi gifite sound son uburyo umuntu ashobora kucyandika ku rupapuro ndamuha urugero Gilbert yuko iyo mpimbye indirimbo nkayandika mu manota muri ibyo bita solfège nshobora kuyohereza muri Amerika wenda muri orchestre wenda runaka iyo orchestre ikiyigisha iyo ndirimbo ikamenya uko iyo ndirimbo iririmbwa nubwo naba ndahari
utashyizemo n'ijwi
ntashyizemo n'amagambo donc technique musicale twiga ni ukuvuga ngo abantu hari ibigero natanze kare buriya kera hari abana benshi yewe navukiye mu cyaro mbere y'uko turyama baduciraga imigani tugakunda imigani ugasanga umwana arashaka kumva iyo histoire iyo kumva uwo mugani ukarangira ariko noneho umwana wamubwira ngo ntiyashoboraga kuba yakwandika uwo mugani bamubwiye kugira ngo ndazawusome nta nubwo wamuha igitabo kirimo uwo mugani ngo abashe kuwisomera ubwe murumva ukuntu arandika ni ukuvuga ngo umuntu aba acyumva ibintu bamubwira ariko we adashobora kubitanga mu buryo bwanditse adashobora no kubyisomera muri muzika nabyo niko bimeze ubu ngubu mu bihugu byacu abantu bakunda muzika ikabaryohera bagakunda no kuririmba ariko iyo babwiye ngo nibandike ibyo bintu barimo bumva
ugasanga n'ikibazo
ntabwo babishobora cyangwa ngo nibasome aya manota nayo bayaririmbe ntabwo nabyo babishobora ni ukuvuga ko turacyari muri tradition orale muri muzika iwacu mbese nta bumenyi turagira bwa muzika kugeza ubu ngubu dufite tuzi kumva tukaryoherwa tukamenya no kuririmba ibintu biri mu mpano zacu ariko ntituramenya kubisobanura ku buryo bwa gihanga ku buryo ejo ejo bundi dushobora kwa uriya mugabo mwavuga gucuranga umuduri ugezweho mu Rwanda ashobora nawe kwandika biriya curanga ku muduri muri icyo gicurangisho cya gakondo n'umushinwa yabisoma nawe akamenya kugicuranga kuko ibigestima zacu n'ubundi inanga iningiri umuduri ikembe n'ibindi impamvu bitarenga umupaka nuko bidafite imyandikire n'imyigishirize ituma bijya ku rwego mpuzamahanga
murakoze cyane go trace na Venant ku yundi murongo wa telefone Venant ikadze
ndabashimiye cyane
uherereye
ni Kigali aho bita Igasogi
i Kigali duga ku ijambo rero
ndashimira cyane Kizito cyane nivuye inyuma n'umugabo w'umuhanga dukunda cyane muri kino gihugu cyacu abana namushimira niyo ntambwe yateye yo kuvuga ngo ubumenyi afite n'ubwo buhanga afite abusharinga abana bakiri batoya ariko hagati akabazo ngize nduze ku ijambo namubazaga ntese nk'umwana cyangwa umuntu ufite umwana bisaba iki kugira ngo aze yige n'ubushobozi bw'amafaranga cyangwa abikora mu rwego rw'umuhamagaro ikindi agifungurwa ko hari ibyo yatwijeje atakoze tugomeje dutegereje
ni biki yari yakubwiye gute
yari yatubwiye yuko agiye kurongora ndetse vuba niba vuba bijya bivamo imyaka ibiri adusobanurire nabwo murakoze cyane
urakoze ubwira umunsi mwiza
yego murakoze
yego Kizito
yavuze ngo kwiga bisaba iki evidemment twashyizeho igiciro gitoya twashyizeho conditions z'amafaranga amakeya rwose kuko nk'ubu ngubu nababwira ko abanyeshuri twiganye muri iki kiruhuko cyose bishyuye amafaranga 2025 by'amanyarwanda ni nk'amadolari atageze kuri 30 yose donc urumva ubundi geranyije n'andi amashuri y'umuziki twe turahendutse cyane usanga amashuri ya muzika akenshi ahenda kubera akazi bisaba twebwe twabishyize ku giciro cyo hasi kugira ngo hatagira umuntu wumva ko
abuzwa
ayo mahirwe birumvikana rero mu biruhuko bitaha ibintu bizaba byagiye ku murongo neza kurushaho kubera ko tuziga n'igihe kirekire hazaba hari ibiciro bishyashya ariko nabwira uwo muntu gukomeza agakurikirana amatangazo yacu nibyo tucisha ahantu hose ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'amaradiyo hano arabivuga nk'ubeje n'indi kuri television hano yitwa TV10 tuganira kuri ibinyamakuru bya hano nabyo bizajya bigenda bidufasha kubibwira abantu azakomeza akurikire hanyuma aravuze ngo mfungurwa ngo nari nemereye abantu ko ngiye kurongora vuba arambeshye rwose ntabwo iyo vuba ntayo nigeze nshyiraho ntabwo
ariko
aruze ko iyo umuntu ari umusore ufite imyaka nk'iyanjye mu byo atekereza harimo no gutekereza kwiyubaka akaba yakubaka umuryango ariko sinigeze mvuga ngo ngiye kubikora vuba kuko njye ntabwo njya nkora ibintu vuba je prends mon temps ngerageza ku cyane cyane umushinga nk'uriya umuntu aba agiye gukora kugira ngo azawumaremo ubuzima bwose nkeka ko atari ibintu umuntu yavuga ngo agiye gukora vuba umuntu abikoze vuba bishobora kutagenda neza kuko nkeka ko
ubisabe iyo pressure tu mu bihugu byacu ibi ni ibintu abantu bakunda guhatira abantu cyangwa kubishyuza babaza ngo kwikimuta
kandi atade ni atade nubafitiye
ugasanga ni nk'ideni mu bihugu byacu uwo muco urahari ibona iburayi ntabwo nigeze mbibona ariko mu bihugu byacu birahari cyane byo kwishyuza abantu nyabunage ukagira ngo n'uwa ku rugo uwo muntu niwe uzahita abyara hari n'ikintu icyo nabwira abantu ni uko ni ikintu nubaha cyane ibintu bijyanye no gushaka ni ikintu nubaha cyane ahubwo ku buryo twari dukwiye ku kwiga no kubaza abashatse kubaza ngo ariko kuki mwashatse ku bundi iyo umuntu ashatse agomba kumenya impamvu abikoze impamvu kuko ntabwo ari ikintu umuntu akora kubera ko ngo imyaka yageze ngo kubera ko pressure ya famiye imumereye nabi ngo kuko twari dukwiye kumenya kuki mwubatse urugo ese waje gusanga ibyo wari utegereje ari byo kuko iyo urebye mama famiye ariho muri iki gihe n'uburyo babanye bituma umuntu yakwibaza ati se uyu muntu yari yubatse yabitekereje ikibazo batubaza cyari gikwiye no kubazwa ku rundi ruhande
kotase na mutabazi kadi
muraho
turashima uherere he
ni mutabazi ntere bumbogo kigali muri gasabo wana kizito ni umuntu ufite izina rikomeye y'abantu rikunzwe cyane mu Rwanda ushaka kumubaza nicyo ateganya gukora kugira ngo akore ka capu ya popularite yari afite kera igaruke
ijya ki
popularite yari afite ukuntu yari akunzwe mbere ongera abisubirane ariko ateganya gukora iki ko mbara asinziriza
kubona
arabona
asinziriza
arateganya gukora iki kugira ngo nyine yongere akanguke akore ibihangano bibiri bya kera zari zo kwibuka iz'imana se cyangwa n'izindi ndirimbo za politiki mu busanzwe nk'ibyo
urakoze mutabazi
ikindi nubwo kizaba ikerensa ko iburyo umuntu akoze agomba kubaka nk'umufana we nifuza ko yakubaka
nicyo umwifurije
yego
urakoze ugira umunsi mwiza
yego
Kizito mvise utubazo twa mutabazi
okay aravuga ngo ndateganya gukora iki kugira ngo nongere mbo populaire nk'uko nari meze mbere bakute iyo umuntu yamaze igihe adahari hari uburyo ashobora kuza hari uburyo umuntu ashobora kugaruka muri sosiyete nta wenda abantu ntibongere ko sinzi igihe niba ikibazo kiri ku ruhande rwanjye kubera ko njyewe nakomeje gukora akazi kanjye kandi inganzo yanjye ntihinduka cyangwa se ikibazo kiri ku ruhande ahubwo rw'abitabiriye ibihangano byanjye n'ababyumva kuko umuntu la popularite ashaka kuvuga sinzi iyo ariyo ashobora kuba ari kumva amaradiyo menshi ancuranga nka wa wundi wabibazaga kare ashobora kuba ari icyo yita popularite icyo rero nta bushobozi ngifiteho nababwiraga ngo ntabwo ngewe iyo nahimbye indirimbo igasohoka umuntu ashobora kuyumva akayicuranga cyo ntayicurange ni uburenganzira bwe ariko namubwira ko ndasinziriye akazi karakomeje ahubwo akurikire ashobora kuba ari indirimbo atazi muri iyi minsi kuko ziragenda ziza kandi vuba kandi namubwiye ko rwose iyo nshingano sinzayitezukaho hanyuma akavuga ati rwose iyo umuntu akwiza agomba kuvuga arakoze cyane kungira iyo nama kandi nzayizirikana
ego turase na Rukundo ku yundi murongo y'Urukundo
haro
uherereye
icyagi zo komera utinda ntaramo y'inganga abandi Burundi
nduga ku ijambo
ego jewe icyo navuga kuwo muririmbyi nuko iyo wandanye nyine adikikiriza yitiki nyine yakanovera nyine yambere abaza ndiyimba ego agandi kwatwa n'umuwaka tenda chaka kumenya yuko kubera ntari merutse kumvuga ibyo rwose byaka yuko yaba yari yarabihagaritse ibyo kuririmba
hariho yatubwiye ko hariho rya so yamaze kuva muri gereza reka gusubiriremo rukundo aca kubwira naho ushobora kumva izo ndirimbo mu gihe n'ijwi rya Amerika ngaho mu gihe guca Burundi ritacuvika nayo canke andi maradiyo yandi Kizito
yego urukundo umubwire ko ashatse kumva indirimbo zanjye yaje kuri internet kuri YouTube ashobora kujya kuri website yanjye ifite website yitwa kizitomihigo.com ibihangano byanjye byose niho bicayo bisohotse mbishyiraho kubera ko wenda dafite CD CD n'indirimbo zanjye kugeza ubu se ntabwo ndabasha kuzicuruza hanze y'u Rwanda disque z'indirimbo zanjye sindabasha kuzicuruza hanze y'u Rwanda ariko nabyo bizashoboka j'espère
mu Rwanda ziracuruzwa
mu Rwanda zirahari abantu bashobora nko gushakira mu library ya Catholique hano muri za kiliziya zo mu mugi bientôt vuba habizira bazi no muri Caritas niyo nakoze ibitaramo ziraboneka cyane abo mu Rwanda bo ntago bazibura ariko umuntu wo hanze numva ahantu namuyobora ari kuri internet kuri YouTube kandi kugeza ubu ngubu tuzishyiraho zose nta kibazo
yego turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro tugarutse yo kuri ibyo by'ishure ryawe ryo kwigisha umuziki urabona ko abana baravyitabira barabi shoboye haza bamwe baba bafise impano yo kuririmba ngira ngo babibonywemo n'abavyeyi canke n'udafise iyo mpano atarumva baraza ukabona ko batera intambwe bukebuke uko umwanya uri kuragenda
ubi afite ntabwo haza uko ntabwo umuntu burya amenya niba afite impano y'ikintu cyangwa atayifite twebwe nitwe tudetecta ibyo bita dukora icyo bita talent detection nitwe tumenya ngo umuntu ashoboye iki cyo ntashoboye kuko abantu bashobora kuba bakunda muzika hari umuntu ubukunda muzika ariko atayishoboye hari n'umuntu ubukunda gucuranga akavuga ati nzaba umupianiste ariko wamara kumureba neza ugasanga ahubwo yaba umuririmbyi ugasanga impano yo gucuranga nta yafite hari n'undi ukunda kuririmba kumva za umuririmbyi ariko wakumva ijwi rye ukumva ntabwo ako kazi ntagara ugasanga for example ntabwo afite icyo bita oreille musicale oreille musicale ni nko kuvuga ngo niba ndirimbye ngo do undakaririmba ati do ukumva ko bitandukanye harimo abantu badashobora kubyumva
yego
icyo rero ari ikibazo gikomeye umuntu ubwe adashobora kwiyumvira nitwebwe tukimwumvira tukamworienta tukavuga tubwi ibi bidashobotse ushobora kujya ubwo rero abana baza bose ntawe dusubiza inyuma ariko noneho twamara kubakira umuntu akagenda yumva ubushobozi bwabo ubu ngubu twakiriye abana bageze kuri 50 muri Kigali ariko twabonye demande nyinshi nyuma tumaze gutangira n'abandi bashaka kujoininga turizera ko mu biruhuko bitaha ibizarushaho kugenda neza bazaba ari benshi kurushaho
ni icyo bita projet umushinga wikora na canke hari abandi bahanzi muri kumwe mu kubukora
nifuza ko mu biruhuko biri imbere nzaya mfatanya n'abandi bantu bagiye biga muzika mu maseminari hari abantu bize solfège ibyo by'imyandikire ya muzika mu maseminari ugasanga bazi izo connaissance nshaka guha abana numva nzabafatanya nabo kuko tuzakenera kugenda twigisha nabo mu ntara ntabwo twaguma i Kigali gusa ubwo urumva rero ntabwo nakwigisha ahantu henshi icyarimwe tuzakenera gukorana n'abantu naho ubundi abahanzi bo babikora ku bano mumva ku maradiyo abenshi nabo ntago bazi ku ubwo bumenyi ntabwo bazi akenshi nabo barabikunda ariko umubwiye ngo yandike iyo ndirimbo ye ku manota ntabwo ababizi
yego hanyuma
Kizito nabo bakeneye kubyiga yego
hama Kizito urabona gute uyo muziki nyarwanda mu myaka 10 iri imbere hariho abo mumaze kuramura bize ayo manota y'umuziki urabona gute mu kazoza
icyo nifuza ntuka nuko u Rwanda rwagira des musiciens professionnels formés de façon académique ni ukuvuga abanyamuzika b'umwuga kandi babyize mu ishuri nk'ubumenyi kugeza ubu dufite abanyamuzika bazwi ariko bakora ibyo bita musique commerciale izi mwumva za hip hop izi ndirimbo zigezweho ibyo bita variété moderne ariko bidasaba ko umuntu ubikora aba yaranyuze mu ishuri runaka ibyo rero ntabwo bidufasha cyane mu guteza imbere ubumenyi bwa muzika kuko nk'uko nabivugaga hari post nigeze gukora kare uko radio na televiziyo zigenda zishyiraho izo musique commerciale ziba zigamije mu by'ukuri ku
entertainment gutuma abantu bidagadura ntabwo bijyana no kwedika na education y'urubyiruko mu bijyanye na n'ubumenyi bwa muzika
n'ama
radio ubanze mubifite mu ruhare no kujya mu rebo kuntu mu balance
tuzoze
entertainment ariko mugashyiramo n'ibya knowledge
yego murakoze cyane gose Kizito Mihigo tukwifurize ko ivyo vyifuzo vyawe vyoshika mwakoze cyane gose kuri kano kanya wa Hydrogen America ejo nitwongera gukemera uzotwita
yego no kunishimye naje mwakoze kuntumira ikindi gihe nabwo tuzaba turi kumwe
n'icyo urakoze cyane kandi no kuri kano karirimbuza b'intwari ka Kizito Mihigo dusezeranye n'inshuti bakunze mwakoze kudutega biri na Lidiane na Hazuna y'indemesheje muri sangano munsi yakoze Fatuma Limasikala la yegeranije amajwi hamwe na engineer Lopez ari muhinga bw'ivyuma mubandanye kuryoherwa na kano karirimbuza b'intwari
Pasitoro profete na she Isa kune zira yufani Wawushi zisukuni zuku Isa kune